sukaɓe jokko ɓe goni battane leydi. Ɗum saabi sisili leydi yankaku haala muɗum haala leygal binal ko wawi wadde fa ɓe daruno fa gasa yirwere. Jaliñɗi Mamed Ag Alu kuminiɗo fina tawa
biyenal o ana faamo birugol fayato leydi yankaku irtu hayeɓe ɓuuri fuu oɗo wakkati mo fooɗami fooɗe woni hakkunde yimɓe heewɓe. Biyenal o ana wawi latade sababu huntodirde jamande hayeɓe darde mum e man han ko sendine hen sanne nde cuuɗi ɗi kolleji ɗi fayato ɗi galleji amin nayeɓe wonton jogiɓe hakkille banggal no margal hani yarde garoɓe hollitidde kañum en ndu ko woni darde mum en eɗo margal leydi amin ndi hon hani
Djibril Koulibaly e Youssouf Touré yo himɓe guɓe ƴewruɗe kuccala e kidal ɓe ƴetti sanne golleji ɗi ɓe golloɓe golle juuɗe kolitley o nokku
ɗum jaata woni darde fina tawa yimɓe ana wawi haltitidde ko wembini ɗum en ele nawtoragol mum en fina tawa eɗum wawi jaati faawade waytidde hakkillaji jamande faya to baaki yimɓe fina tawa ana wawi waytidde yingo yimɓe min ƴewi kidal min gari min kontodiri e yimɓele woɓɓe ɓe galda e amen fina tawa yiɗi ɗum min ka sanni min kaali min kalti ko woni e amin no faamu ɗum ana mawni
lumo ko moƴƴinirte juuɗe binal tumbutu yimɓe hewɓe kolli kullantereji ɗe moƴƴini masiriji cardi sakosiji nguru disaji fina tawa honɗum e nandoore muɗum ana ko hollita Harouna Touré yo pentowo noon e wi makko golle juuɗe wona ko ñawti ko kasindinɗen noon
fina tawa ana ɓeyda yirwinde no jam heɓirte eɗum waajo yimɓe ɗum hawrintinde yimɓe fa heewi nokku goto ana waɗa soko tewtete ko heɓe ana waɗa so kuyal heɓe eɗum itta ɗum metti hakkunde yimɓe
joggingol nde yambere ana moƴƴi sanne ɗum woni ko holtiwiɗo hoorejo ministre e Mali saabi e wi makko eɗen hollita ko woni ley leydi meɗen ndi général de division Abdoulaye Maiga
biyenal o wona tam yambere fina tawa omo miccintina en immadaraji gaɗaɗi faa komin goni ko heddo ila o ju'ina malinkoɓe fuu o hawrintinta omo yirwina ɗo ɗemɗe kalteɗe nde leydi amin ndi boomi jimi kañe ko nandi muɗum fuu ana wurtine hen eɗum waɗa ɗum fa min kollita kedda adunaru ndu komin goni minen kani daranade komin goni min kaɓɓono ɗum
miccintinde wiide binal ngal ana ɓeyda laamu lobbo e gonda leydi deƴƴere ko wawi moƴƴininde fina tawa e tinnare himɓe fuu.